enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke. Enza kwenzeke, enza kwenzeke, enza kwenzeke.
Konke kusenhlizweni yakho konke lokhu okukwenza kwenze konke lokhu okukwenza uqhubeke phambili enza kwenzeke konke kusenhlizweni yakho konke lokhu okukwenza wenze konke lokhu okukwenza uqhubeke phambili enza kwenzeke enza kwenzeke enza
enza kwenzeke
Zala enza konke emandleni yakho Don't you worry cause I'm daddy Yena he got you nje Enza kwenzeke Ungakhali katazo zala enza konke emandleni yakho Don't you worry cause I'm daddy Yena he got you nje Enza kwenzeke Enza kwenzeke Enza
kwenzeke
Enza kwenzeke Enza kwenzeke
Enza kwenzeke
Kwenzeke
Enza kwenzeke
Enza kwenzeke